DeadHouseZambia.com.
Easy and crisis, I'm a boy. You'll be my swag in this.
See my life now.
What have been so make a day hala?
See my life now.
What have been so sick of a nyala?
Put the thing in.
What have been so make a day hala?
Put the thing in.
What have been so sick of a nyala?
Put the thing in.
What have been so make a day hala?
Yeah, like a governor, you farm a name of Bible. Makala 7, nive kangani rainbow. Nili simpo, ngachi sepo cha apo. Una matepo, nishe tangani babo. Jiwe game, unizakute ya mabo. Nili pepo, nga ya kupia pimpo. Mwezo meka, nga gero ya madimpo. Now like a tempo, I'm on a big label. So nikatepo, kapena nijakepo. Bring that chair, lelo ninkalepo. Yopi maswagi, nibwela ngani mpepo. Muzasu, shaka ili simuona. Mumafuna tikatuma pazoona. Pali maafu, niziva simukona. Mumayasha menso, munga nichona. Wapa mwamba, mufuna che apona. Bati haso yake, simu iwona. Like big fish, ina mela jona. Ndine ngambwa, mumizi kinachona. Swagi, swagi.
See my life now.
Bata benzo meka nihala.
See my life now.
What have been so sick of a nyala?
Put the thing in.
What have been so make a day hala?
Put the thing in.
What have been so sick of a nyala?
Put the thing in.
What have been so make a day hala?
Put the thing in.
What have been so sick of a nyala?
Yo, my flow got fire, not in kuni. Niyo pepa yanga ni babuni. Sifoloko ye veni spuni. Munga sweta simvela pona juni. Ulibengani chinja kona plani. Nina kosa mutu munga ni bani. Kasako ni za kutanako. Niko mako malams nine loko. Very international noti loko. Ninga rape mpaka kokoliko. Tiwela feji yansi machikoko. Nikaliko sinichokako. Fusa chikondi mwana wabasoko. I don't deal na magai mapuloko. Bifu ya chepa ni pasile poko. Ndine teacher ni za kutiola choko.
See my life now.
Wacha benzo meka nihala.
See my life now.
Wacha benzo seka banyala.
Kuti dine.
Wacha benzo meka nihala.
Kuti dine.
Wacha benzo seka banyala.
Kuti dine.
Wacha benzo meka nihala.
Yeah, si hapa ni shaina ni mwezi. Mungu kamba kamba pati muni nkezi. Chino chaka muni tamba pazambezi. Na kumbuka ya kutala madezi. It's a time nipitana na kajezi. Mweze funa kunipusha na machezi. Nikakamba mwezo ni chambezi. Si hapa ni shaina nyanyezi. Heta madezi nipitana na kabuku. Mwezo kamba anayamba na chiuku. Bati ni refresh yanga na luku. Mwezo seka ati aguli sankuku. Lelo si hapa mwasanduka chipuku. Munga poza na nyamu la fragi. Uniziwa last name swagi. Kungala Honda ni neo flagi.
See my life now.
Wacha benzo meka nihala.
See my life now.
Wacha benzo seka banyala.
Kuti dine.
Wacha benzo meka nihala.
Kuti dine.
Wacha benzo seka banyala.
Kuti dine.
Wacha benzo meka nihala.
Sanaga Mustinat Zimbabwez.
Busy on it.
K-Ani Music. Download music at DeadHouseZambia.com.